Downloaded from CocolaMusic.com.
It's your boy, city of Zambia. No, my pressure, young conge, I am a fighter. I'm a soldier commando, I never go down. No love is you, patient in the Mondalusia. Dimu soldier palwandi, I am a survivor. Ketun gambuli boy, ketun jambushi boy. Kapondo, ondo, ondo. Ketunge mbule woy, ketunja ngushe woy. Tirika pondo, ondo, ondo.
La fialika babatile sala talalika. Shipigisha mune wande kakabalika. Dikapondo muma plesha ndapula muu. Ama seti ni wenka kusula muu. La fiali ndanga babaliu. Na bafeki wa motulo mama chiu. Bakumba leba tufulo pesa tilu. Chombo wila fimpasta kopiu. Na bala wetu winjangu shatatia. Ichibele shita umpela statia. Na bala lesa nepalo nalikuatia. That's why
Ketu mkembule woy. Ketu njangushe woy. Tika pondo.
Bona naima na ikunda na jomba no eopu na isa na isunga. Tira kosa ebari anje bomba jefaya nkano mbe ethiri anje puja. Kwa vula eopi ya mundu na kuanisha jara na bueno mundu zonda kwa dafut. Jishoto po wanga kwa sonda ifatavesha jaja. Jikapono kufaita komando kukembuka ano safaifo mano. Pepe korupia vena vivyo ngotu waliposana na vena.
Tetunke mbure boy. Ketunja ngushe woy.
Kekweba.
Tirika pondo. Pondo. Hatua shumba.
Yes I. Nukwesha ndesha. Mbona uma jiro njensha. Ame komanda noti wara murumba. Tete apia bidifa uma rumba. Chipa iroku ya epshoro HQ. Kare wangu revo tosi siapa. Nukwari kungu fira tufiapa. Bana bandiri onze mbati nenda. Awa kusate chimwera mochi kwate. Chivele shite umpera stata. Na bana lesa neparo nari kwata. That's why
Ketu mkembure boy. Ketu njangushe boy. Tirika pondo. Pondo. Pondo.
Jewizi.
Tirika pondo nga parapa. Akape no kupenda marapa. Ikawe bine iyo foni kwa wana mfungu wa mashala ni fonko. Wapapa, wana baifuaira. Kukombo karisa mbi foro waila. Soti sana dobu chushita buparama. Tulima twins nolu pia tuwaliparana.
Chola.
Shakareke po kusumka.
Chola.
Shakareke po kutunta.
Kapondo.
Jimu soja parwandi. Jikapondo parwandi.
Ma pressure yankonke ya yama faida. I'm a soldier commando, I never go down. No love is you patient in the Mondalusia. Dimu soldier palwandi, I am a survivor. Ketu ngembure woy, ketu njangushe woy. Tirika pondo, pondo, pondo. Ketu ngembure woy, ketu njangushe woy. Tirika pondo.
Poa, kumbeti tawe sutwa nisheka rifua. Kwa mana wino tabesha. Uwaisa sheko twa nisheka tabesha. 83 Entertainment Jump Master. Havana HQ T-Fox Sunga MJ Bashibi Sensei Zuru Muzo Ndiaka baka zombe Black Zambia Ndia kweba. Kwa sangwa na Dr. Mukuruse Kindesa ni mfumu te kutituruse.
Dem from Zembronko Toko Music.com Filipipa Filimba. Paka nanaza poko nonozo muntu andi fiari ponko nje vivirimba. Fiari tinga nye charo. In the old timbo bondo don jojo.
Fresh out for me. downloaded from copalamusic.com.